Wewe na mbwa vishitike kuri Julia.
Ah, boy Julia wisa.
Julia atoisa meneno pa chikola ure ne bond.
Ya jani story boy mpisham.
Atana mwishi pa Julia.
Hey
boy. Se bad story boy, lika nkulo ndole boy.
Ah, boy mpisham on the fork yu mfuwa.
For boy.
Pledge boy entertainment music.
Tuwa sika wa boy.
Mle mfuwa ina mwila mfuwa bami.
Copplejams.com.
Julia tuwale kala naino paneba. Apa adingile skuru panipa. Ale kula fioma no wa mchinshi. Na bafya shivale teoka bafumia mubu chushi. She was very humble na naena pa skuru. Na mano fulo yo ale chidika jonse skuru. Dispect vale mpela konso kwa. Talefo hapa meno kwa msangalizo kuchechi kukwaya. Julia panipa uyo hapo nena. Akumanyaba na nkwe na baluvana. Bala pene la fia kwe ya chinja. Alaba kobu chusha le pita mokunga. Ndolo nishi wanya wa shetu mato pa market. Aku skulu ye na imona na market. Ala fiki nga bala vista wa ya. Kwa lefu ala ishta impresi ye na banankwe. Chudia shino za kusake. Tienda na size ya kwa kamo shuka dati. Ni muno toka pita na jose muri tinti. Kumusenda kamo na ukwata kantinti. Yari kwa mwapote kutugeo no. Mwafezo kwa shtena lafi mwanapa nino. Mwaishie na kachila ngando yupa kutampa. Wana iPhone 12 kumabo kwapa.
Ah, wole wana fetu juu na ishi viwadu msima sana na kuchete sana.
Juhudi ya udawe nife chile chadi fecha anu mwafe chini ya. Chile wale chifuwa le pulo mchifuwa ya wala bayo. Na yepa wandi udawe ni pashikora. Mtofu bi.
Na ibi pai. So story boy chan.
Work to us a boy, I'll not be pop on a foot to take away. Listen, yo.
I was Piashibalole like graduation. Can she do the album about the situation? Pass school off Nepose, Mr. One. The folk where I Piashi could bond my one. Apa no money school drop out. Tapa hawa kumweba mwapunda that get out. Hawa kia shivala tumempiasha kusikuru. Bamona tumona la chitefi tuntulu. Kache mpiashi ya wamu kupumu kila. Na wana kwa mwote omo wakukila. Apa ndemba nefila mbamu menso. Story wanjevele na liumfwa no mwenzo. Julia mwene kwa tati na lwala fima levi. Hawa ya mpima kanshi na kwa takashishi. Alipuwa baba na kobo nsewa samu butuka. Last stop shoni hawa kele fe kunganda. Julia kile fe puanji bulanda bulanda. Wafya shkusa mwana wapone na mufilama. Julia nishika shuondele fiwe we mwana. Nishita watu minafona tuku skuru kwa iwe na ulwala. Mami soni satana wale mbompia. Apandela nda marodi mbine kufwa. Loko kulanda fewe na unkarifia. Warishiba tiba wisewe kale wafwa. Apo ulita wako tewe na waku kwafwa. Echa lengra tingu tuwale ina kukoreji. Batu narishiba tuwari kwa tewe knowledge. Bose babili kusapone na mufilamba. Mami sori shaishibe inofona lechita. Afu mine panse nopo sasana ina nishita. Aile mshopu dumu yeno ya ilechita. Opata la fashile ina lemba leta. Munga lata mwadi fionso fofua lechita. Banda bamsa ngele mbafwa nishinafua. Kwa tistori ya papele nishiapua.
Only the best music. Pledgeboy Entertainment Music. Copplejams.com.
Namu mfabonze fia mstikile Julia. Aba fia shivara tumabana kwa skulu. Pamrandu wako bati. Baka basunge wako ntanshi. Batila tima umpa pana nenga kupapia chile ngabali tuwa labana kwa skulu. Mbaba na bala mkona uka pamrandu wa group influence. Parafuwa ya ukuibi kamuli life yote ababa mkunganda. Alamwe wa fiashinga mramuna vana ufibashita kuma college vuko na nkuma university mmatuala. Tetu mzekele mwa kutume mpia. Nangu kube ngipisha kusikuru kwa zibala kumanya ama grupu wa wana uka. Na futi na vena nishiba wana uka. Efi ya mshitikile juu ya ni true story. Ya, yeah. Le mfa ine mwila mfa bami.